Mungu anatubless every day. Wote wana tusherehe. Leo hatutaki stress, happy day.
Wahuni waambie tuko hapa leo tunakesha hapa, pigia simu mashosti waite waje huku leo tunakesha huku, sina kasi sina gari sina kodi ya nyumba, hizo sio shida zetu, huku stress unaziacha mlangoni tunaufunga eh, sasa hizo ndo zetu ah. Wanatuombea tufeli tushuke hadhi, wakitona tuko sheli wanafunja nazi, waliomba stafeli wamepewa kunazi, wamelamba jokeri memaliza na mavi, leo niko na magumba mabugana, nimezungukwa na wachumba mekutana, huyu mgongo kakunja yule kajutama, mabali ya funga huyu napitana, nilipotoka ni mbali, mepigwa mishale mechomwa misumari ah, so kiniona na pari, sio mimi ni Mungu amenipa kibali.
Mana Mungu anatubless every day. Wote wana tusherehe. Leo hatutaki stress, happy day.
Ziba kila tobo tusije mjini, sando nini? Wakaona haitoshi wakatuma majini, sando nini? Leo Mungu katubless tumewini wanakunja, washenzi nini? Nilipotoka ni mbali, mepigwa mishale, mechomwa misumari ah, so kiniona na pari, sio mimi ni Mungu amenipa kibali.
Alright, tusherehe. Mana Mungu anatubless every day. Wote wana tusherehe. Leo hatutaki stress, happy day. Yes.